en tawa kan der gallude tilaberi nokku to garden fa ngade batu jodo kalen mo studio kalangu lati du konani odo mbawi hedde dum alle e golu duggol e radioji chapande joy didi jeya der region jeta leedi meden Niger do non non faande neda yewtere odo mbawi hedde do Facebook kany e WhatsApp hande de enda yewtere meden ngattende yewtana do filla no himbe ngatto ko heba wada jonde labber hakkune mudum en leni joddi di sengore wetende keer tati leede meden tati keerde endam dum wonno leedi Niger Burkina Faso kany e Mali hakkune mudum en do yewtere ne do ni yewtana do konna fa hande laabi bawdi hebede gabbata alle jonde ne endam wada dum tabita eden andi do konna ni chadale no wodi sanne der region Omotilaberi le duubi chakiti di endam chadale rafi denagu e rafi hakkilo fukkingo jamma ila nyaloma hunandu ko lati subaka alla fu wonno beydo no yaade dum du konna waddi ko jonde bibbe adama e koy mudum en heppi tabitidde ele no kuje de endam himbe je hewbe dindi wuroji mudum en gabbata yaade no kuje godde to be mirata be keban no be jodori be gada gurna mabbe dum sabe dille gure mabbe de be je gurdenton to be yeytodo kambe himbe dille be enda be garan be joddo e bibbe wurobe laati be kayno tawda e chadale hono no enda nen non jonde mabbe no wodi sadorma sanne on sadorma no jidden kalen domu fa ndare ney watta ko tawe himbe joddibbe enda ngadi jonde jam ngadi jonde sago hakkunde mudun en ko hen fu hebaade gurda mudun fodde nane dun don jidden kalen noy watta ko tawe dun hebi dun wadi jonde labber hakkunde kambe ben en dan tawabe don e hobbe warbe taybe don en dan ben nonno du en kalandu jewen laabi be woni ko laati sukkani hono himbe dillo ben har fille arzuko mudun en en darandu konna no himbe en dan baawi wadde ko heba yotto saru suuji di gomnati jojjini misali l'école en doctorore en e ko nandi e mudum en kalandu kondandi faande laabi fu ko laati ko way moƴƴinde gurna hakkunde leñi joddi enda sabu haala leñi joddi di gonden kala dum wonno warbe tawi himbe bibbe wurobe enda le sadaro mo be tawa don enda e sadaro mo be tawi ben don du kondan gondi dum saabi hande de en gardi e faande himbe laati be eden jidde tawi en jewde mu en be keba ko be pamtini e do fi on enda jom o en puddan wono faamude mo en won der yewtere meden de mi fuddir fu go assalamu alaykum jam woni
wa alaykum assalam jam gonda
ne woni inde maada
inde am biata kera hamma ali mido inditire belko belna do hor mido wonno service bi eteo do ridi niger hitane lebbi joy joni jami gada majju ko golla min woni jonkay sayni golla le baade
to madal
inshallah
andu am woni mi woni abdullahi sita mi wona ina tile beri do mi joodi min o garde retraite c'est un brigadier chef abdullahi sita joni mi wonan do mo gollal der a gollal association gajel soudou baba
to bismillah bandan debbo anne
inde am hadija amid leydi jaguru joni mi warta ka dari salam
to madalla
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
inde am woni fati hamidou andi tirte do fati atti mi wana leydi desa
leydi desa
o leydi desa leydi
tilaberi
o leydi men tilaberi
min kalde mo mi won soumana amadou be na studio kalangu der gallure tilaberi nawontiro nanini yewdibbe be gasitide gam batti gaden de do yewtere jonnon hono ko jidden paamen do mudum woni hande de endan enen andi himbe hewbe en kali wiide be dillo no kuje mabbe sabu be tirsinama be dillo no kuje mabbe de endan himbe ngari ndiwi be gure mabbe no kuje godde be tetaama jawdi ko be godno wobbe jeeli mu en bulama bonnama wi amadu ka en jotta ko e nokko en endan dun sabi ko heewi fu dilli wuroji mudum en wari hodde no kuje be mijotno wodi daama seeda nenne gallo telebeer do no heewi ko wondo enen joodi laatiɓe woɓɓe ngari guɓe gomnati wonno jogui ɗum kañum e projet ji woɓɓe du konna gari joɗeke to koreji muɗum en yerna Hadidia Hamidou miɗo salmina e maɗa aɗa wawi fillanade min joni noy woni ko garɗa ley tilabeer ɗo saabu a garɗo jooɗa ley tilabeer ɗo
minen min ƴuwoy leydi jaguru warde ga e
ɓuura hen ko ƴuuɗa jaguru
Darisalam taka Darisalam to min ƴuwoy warde bandi eni haraka bandi eni dillini men toon warde ga e e koyɗe amin min ƴuwi toon min gari e lawol min gaɗi balɗe amin ɗiɗi e lawol ko min gari yelowni
oɗon jaha e koyɗe
e miɗen jaha e koyɗe
oɗon gonde sukaɓe
miɗen gonde sukaɓe joyo
sukaɓe ɓiɓɓe joyo gonduɗa
min gari yelowani ɗo komin keeɓi laana komin jotti tileber ɗo e koreji amin koreji amin ɗiɗi ɓe jaɓɓake min sanne ɓe keedanimen e ndiyam ɓe keedanimen he hunde fo seyni komin golloy min keeɓi seeɗa koɓe gaɗanimi
a ko garɗon ɗo projet goo fo wara e winde inɗe moɗon hooƴi o na on jahana koye mo mairie mbi kolloyɗon koye mo
min jaha e mairie min jahana koye amin woɗi projet wara e windimi
denen gonɗon gaɗa ko keɓon ko mburɗon ɗum
wallay ko mbimma ɗum yani golloy amin seeɗa o
ɗum gonɗa golla
min o morgolɗa ngol mi heeɓi hemreru a miyata gabboya nde wittake ɗum sey kokoreji amin ballika
a wiya warde sukaɓe maɗa joyi sukaɓe ma ɓe ɓe gonno l'école ko wuuro toon
sukaɓe am ɓeena gonɗo école wuuro toon ɓe gaari ɓe ndiwi jangguinoɓe école jonin o min gaari ga en koreji amin ɓe paaba kemin ɓe keeɓi ɓe jaccake école
sukaɓe foto gartoa l'école
mi watti sukaɓe tata heddake ɗiɗo e pamaro koye naata
koye ɗum fotayna
o koye ɗum fota école jina
ƴeyi ne waɗi ko keɗɗon to nattone cuuɗi ko naɗɗo
wallay cuuɗiya min gala cuuɗi e tendeje ni min goni
amma himɓeje moɗon jeydaɓe moɗon tomu e garɗon jippi ɗo
o to jeydaɓe amin min gari min jippi ɓe gaɗini min dalili min keeɓi tendeje ɗumin naati
ƴe ɗum ɓuuri suulide on hannde wakkati mo kalte on
hannde ko suulimen ne woni harka neyamania e harka ndiya harka to jooɗete iyaniwoni ha
amma on pilaka fuu walloɓe wallita on on pilaki
min pilaki wallay jaha fay guere
ko dilloɗon toon en nan ɗume ɗum accuɗon wuuro toon
wuuro toon ɓe teeti jawde amin komin gooduno min acci yeyraɓe amin e dottiɓe amin
ɓe gala sembe
ɓe gala sembe joon sembe fuu dilli ɓe mbawta yehi he koyɗe mabɓe he koyɗe amin min gaari
joni waɗi lebbi foti ko wayri on wuuro
waɗi lebbi sappo he ɗiɗi
donc hitande moɓɓere noon ɗe joni ɓe accuɗon toon ɓene noyi cikkuɗo ɓe gonɓe laati to oɗon goodi kabaru mabɓe
wallay miɗe goodi kabaru mabɓe de amma no boni no ɓe laati toon kamɓe de ɓe garan nina caama e mabɓe fa cewta dilla ɓe ƴogoyta nde ɓe ƴogoyi ɓe ndiwe ɓe ittoyta gawri ƴeeluji no gooli ley ladde
nde ɗum waɗi ko ɓen ɗo accata ɓe ƴoga ndiya ko nanɗe maɗa
ɓe mbi yani s ɓe gaɗay koɓe mbi fuu ɓe tokkat e fuu ɓe accata ƴooga
sey koɓe jiɗɗo sen
sey ɓe gaɗa koɓe jiɗɗo gatta kaddule ɓaleeje dotti ɓe joppa ba heɓe taƴa sarraji mabɓe
to joni hannde haadiya ɗum ɓurɗon yidde waɗanede joni ko yaawi yaawi
wallay komin ɓuuri yidde waɗanede ko yaawi yaawi wallirede har guure
hannde so ni on keeɓi horroɓe on wuuroji moɗon joni oɗon jiɗi so on keeɓi waɗoɓe waɗnoɓe on dabar ko toon dar salam to oɗon jiɗi nan
wallay miɗe jiɗi de min jiɗa tawide ɓe tonto si toon wooɗa min mbawta yeehiɗo nde min jeehi waɗata
dar salam to ana miƴe wuuroji wuuroji ɓattitto en nan ɗino heddodi himɓe nano gaɗon nini ɓe gayi kamɓe
wallay ya toon no heddodi himɓe seeɗa seeɗa yannino daguno amin nini a kam ɓoyde mawɓeje ɓen yani to jiiɗa hannde himɓe ne keddi fota mawɓeje ɓe mbawa dillugo
amma semmenteɓe kay fota
semmenteɓe fuu dilli
to min gartan to maɗɗo enɗa haadija gam batte keeɓa ko ɓeynanɗa en lekki baru on enɗa non wontiri joni e Faty Hamidou a hettinake a nani ko oɗo haadija o haali joni woodi andu a inna suuduna aɗa andi torra wono waɗa o fuu tama amato e ɓandu ma seeɗa andu joni e jiile maɗa joni jon himɓeje dilloyɓe no garno jooɗoɗo ƴuwde ɓe gomnati hooƴoto wanna hoggoto jippoto warde e womɓe ne jippi honno haadija oɗo haalirgi jippeke to koreji mumen ni ɗume jiiɗa hani ɓe ganɗe heɓa kamɓe himɓe ɓe tawi ɓeenɗa ɓe jodde sabu tagaɓe a andano a wowano joddade e mumen no wawi latade saɗɗorma tawe hen ɗume jiiɗa ɗume woni dabare ko hanta e waɗama
a noon ni noon hannden so neɗɗo dilli wuuro muɗum wari yoɗake wuuro janano sayni hannden ko wawi ni an he himɓe wuuroɓen on pota pilo ɗon potuki wakkati fuu kam noon jonde moɗon woɗata neɗɗo filodu ko wonno torra ɗum seyni yeesoɓe neɗɗo jaam hannden allah hokki en yeesoɓe ɓenna toon eɓe mbawi ɓe gaɗa ɗum ɓe godani hunde nden dabare ne wawi jaara ɗum ene maɗa saɗirma maɗa kollaɓe o to neɗɗo jooɗi tondu hannden neɗɗo e jooɗoto noon no tawiri himɓe ne jooɗi ɗum waɗi jonde moɗon yo waɗan no heguini
o
madalla o fuu tokka ɗum o fulfulde nden noon saymuñal tuɗa sanne o noon nin a noon nino ɗum ɗon jiimi hannde nde si allah jaaɓi fa allah no waddana en
joni jiile maɗa jo garɗo ko yehi jooɗi to koreji mumen o jo woofina woofay
wallahi hannden tampiri fuu ɓuura ɗum ɗon iwɗo leydi muɗum waɗi jooɗi leydi janandi hannden tampi fuu ɓuura ɗum ɗon
amma jo wara jooɗo to himɓe mum kadi en tu
o wara jooɗo ham hannden ba neɗɗo wara jooɗake ba balɗe ɗiɗi noon hannden tampiri nino soko fa neɗɗo anda kaddi muɗum sayde allah tan andi kaddi muɗum o say allah waddana en ɗum en muɗum kam goduɗo dabare muɗum ɗum ɗon jiimi
to jokka mo itete maɗa an Hamma Ali mbiteɗo belko eyyi Hamma Ali ɗo gonɗa tilabeeri miɗe miila du no woodi himɓe jippiniɓe ma jaati yoyɓe leydi gonko waɗa jippi gan andimana oɗon laati enɗam joni ɗumen jiiɗa e dow fi on endan noyi hani waɗe ko himɓe endan jonde mabɓe fondito
wallay no watta ko jonde amin fondito ni woni so neɗɗo wari tawi koreji muɗum kana jooɗo daguno no tawri koreji no jooɗori noon jooɗoro noon mara muñal sabu tawaado jogo nani jogoro muñal tawdo neddo du jodoro muñal men ke ko jiim e majjum non ne fa lamdo na wittina ko lamdo ko lamdo wadde yimbe fu sai Allah onni wittinta do no yete no be mbiri non seni awari e nokkure awo hebay wallitede an de horema ada wada dabare no watta ko keba nguure ada meeda seeda seeda nan se Allah nani jabi no de fa heban no njodorida ko njimmi e majjum woni kambe warbe ben e minen be be tawi dom ben na hani no miden kalda wakkati war moyni on jiddo min gardini miden billi miden jidi yewono min lawol no watta ko min ke ballitaari to minen du min jaham min kora min jeewa e wonbe na wallita dagu ben e bandum min jaato mubbo min jewtide e mubbo min bi'a wallahi on ji nani onon hilniibe nani feroybe warde onon ben min garana andindo miden godi feroybe warde wonbe na jippi to amin senon wadi fu tawa senon wadi min kebi min gadibe ko nani min tukkundiribe beto e waddo e balla ben fu se Allah jabi be keba balla inshallah
ay to wosani Abdoulaye Sita anani yewtande joni bandira meden be yewti
naam
rew ben e belko e hore mu fu
naam mi yettima sannen pawana hese
banna micro ma
faama mi yetti on sannen pawana hese wallahi mimmi wi'ata kana Abdoulaye Sita me jeya kana leydi wuro na wi e booni to njiyame booni ayeru dawranta joni leydi to iwoy mi wuro am fa ngarmi ton neddo fa e goto wala
fuube
ndogi be dilli hande nde say ciuli hande nguro am
dama ngari jawdi mabbe
fu soggam
fu himbe be ngari soggi jawdi
fu himbe be ngari soggi jawdi dillidi
fa juude mabbe laabi
fa min hore am jawdi am tawama ga soggam fa hande nguro am say yeton atawam bukkaji na chadi kam ton dogoy be ngari njodi bimbe say munyal duniyaru ko Allah wi waddi dum yo wadan nin oh say munyal ibe gaybe njodi gaande jimi projet fu mi doga mo hollabe mi adu projet gardo to mabbe windibe wari wiibe a wallahi ngadde inde mo ngadde sukabe kew ko be ngarde nani wobbe na hadde merde lamfan wobbe na wura fa may garijo na jea wuro innaze na dogi na wartiga kame koreji mudo afam min ka hono ko kokkamme ni laabal ni ko kokkamme gomnante ummo daro ndara noy wallirta hunde nde imbe dog
garanto gonnatude hore mu jokka hakkunde modon onon e mabbe
hakkunde amen e mabbe menen ka hakkunde amen e mabbe gardo fu men tabbuto dum zam lenyol mana awawa
men ngatton dum tabbito dum be
se be ngari be ngadantana e bawde se men nyaami dobu be nyaama dobu se men nyaami liddi be nyaama liddi ko men nyaami dum se men baldiri be baldire afaame seni weti be ndawam be nata le sire moyon fu heba gollel mudum sedda ko do heba budel hemre mudum wara eta heba konkuel mum didi tati wara waddana suka e mudu nendu se ko Allah wawni min min kebi minen dum en naturo min biya be ton nangi dum ballitore muño
to joni sen en jeyi fande Abdoulaye hunde hunno ko lati edun sadi sabu dillere dille suka be mudu e dekra mum wari tawi odun wonde suka be dekra mum suka be ko duudi fu tawa wobbe no wono balle lekol joni ele majju noy gondo non baldo himbe ben kon heba suka mu en yite le kuliye ko
to suka be dilloybe to wari ga suka e dilloybe to ngari ga fu hande minen ka suka ben be jodi be jaara ka lokko be fu be jodi ton lokkol na wonno wuro mabbe ton inna ze wuro mabbe wete lokkol na wonno ton afaami lokkol ton inna ze wonno wuro mabbe lokkol gol kongol sankita goto wala ton ko be ngari ga du be ngatta ka e lokkol jonka
ni suka be no yiloro
ni ni be gon be jiloro
de kambe mawbe en dan joni e jile mada hunde no way tabitire ni dan
to hunde si akana seni ko Allah soggi waddi say jabira dum juude ma didi sa awalana dum bawde anka say ninde ino dani jonka ndara ko ngurduda suka e mada afami zama iwo ladde awari a hebay ardido ma wi za ya suka ma o watto lokkol gol a hebay bido ni ya wado moyni wadu ni ɗon kayi a waɗan ni dabare maɗa anduno kepta gurda cukaloye maɗa par to Allah waddata hoynande
ka jonde hakkude moɗon gan on fo on leñi goti ɗum wala ɗum waɗa saɗorma hakkude
ɗum wala ɗum waɗa saɗorma hakkude amin minen kay minen kay ɗum wala ɗum waɗa sa ko min gari ɓe gari fu ɓe andi du kamɓe wona tilay waddi ɓe wona yalla jiɗaɗe ma wadde ko tilayle waddi fu andu si a wari fu a jaɓan muña so junnanama fu yo wittoyto wa hono waɗayno
ay woɗi santene fande belko semin garti haɗama to endan hara filla ko darto si en ƴeewi himɓe waroɓe ɗo endan ɓe wakkati goɗɗo woɓɓe no wara ba ena wallaji e koye mum woɗi du kono neɗɗo so wari wiyatake ñawtake noyi gonɗo on ɗum woni darde hara loctoro e l'école o enka e sarus uji gomnati ɗi endan fo
wallay dagu so ɓe gari fa lamɗo waɗi rafi jaamu hewtake joomum min kollan ɗum lotokorore lotokorore nden ndu hande junngo ɓolo yahata gara daroɗa ni yeeso lotokorojo fa ƴame fo ɗumi dañima say wooda wiyatana waddo ha saabe ni ko mbi nani ko indema winde ɗum ɗon ndu no woni e saɗorma garɗo wala walla mo tawɗa mo jippiɗa tomum on du kam du no huyfi ndelle wiyakana ni yonki ƴiwata nani koyngal lakitaki no waɗi fuu jonka nonda tilay wala to ko waɗata o lotokororo wallay no woodani min saɗorma saabu lotokorore hande dagu no mbirumima ni noon nde dariɗa fa fadde indema ƴamede fu wiyata kena waddo ha saabe ni mbinde nani indema winde ko keɗa talkuri jaaɓu soodoy jaaɓu soodoy on du to soodete toon du andal yitere hokkatama a hokkatake wi e gam a wala jaɓu ɗum ma muñaneɗa fañde keɗɗa sayni burtoɗa dawroa to so neɗɗo dawroy wasata no wiyete juuɗe potata wodan ballitirɗo neɗɗo ko won e bawɗe muɗum yaaha ñawtinkino inchallah
woɗi sane sey moƴite hara bandiraɓe men ɓe eyyi joni aɗa andi so en ƴeewi rewɓe no woodi caɗale saabu subaka fona hanta yeyi doctorore debbo so waɗi reedi no yiɗi yaa loctoro cukale mu no yiɗi e tawe no yiɗi wakkati fo ñawto joni e jiile maɗa joni hono himɓe e goyɓe ɓe joni won fo ko anduɗa e dow mabɓe hakkude mabɓe doctoro nde
wallah mbiɗo wondi komi andi a
andu micro o
mbiɗo wondi komi andi nder ɗum ɗon jam nde gom soɓe jeehi ɓuuri fuu nde ɓe jeehi liktorore toon en neɗɗo on sanatake leyi hannden a wala ceede nde aɗa wondi ceede hinde no a sanete amma nde a wala ceede kay hannden wala fuu ndegom ɓe mbawi ɓe jeeha na koɓe garta ñande nden kayɓe keɓata say jangore muɗum ayi ɗum ɗon saɗirma fuu ɓuura ɗum ɗon asalla sukama sallah
ɗo ɗume gonɗo onon ballita onon ɓe ɓuura ɓe woni ko mbawɗo waltude ɓe har ɗon
wallahi mbiɗen mbawi ni hannde neɗɗo no wawi nde tokki neɗɗo muɗum mo andi no famnan o ko o en wala ndegom neɗɗo heɓan yoggo woɓɓe kayno jurme neɗɗo ɓe mbawi ɓe gaɗana neɗɗo o nonda yogo woɓɓe du sayni muñal ɗum ɗon fuu no tonno toon waɗa
to fa garte e Hadidia Hadidia a eggowi leydi jaguru ɗum woni département mo terano garɗa leydi gallude télébir ɗo a haalnimi nde funo warri joni o e jiile maɗa joni ɗume saabi ko on jahay mairie mbindoyɗon koye mon ko garɗo joɗon ɗo himɓe moɗo
wallahi min jahay mairie min mbindoyi min goɗɗo wiyaymin min jaaha mairie minen ɓendu min jahay mairie
on jeeha himɓe no winde toon enɗan ko laati so joomi windama toon no heɓente laawol doctorore en cukamum naati l'école wakkati waɗa wakkati no heɓene gabbe gawri hatta ɗum gollude golle mum
wallahi ya soy muñal ɗum ɗon ya himɓe ladde kay a yii kam ɓoydu ngala faama ɗum ɗon sanne na
ona ko on jittinayi ɗum
oh.
Ayi woɗi saabu a yii hannde hono himɓe fulatiɓe tawaɓe e junngo gomnati to enɗa satu satu no waddene ko ñante woɗi no heɓan safari fa wooɗa
wallayi kay
amma onon kay hannde nde enɗan o garni joɗiɗo nokkure
kay min garni min joɗi ɗo koreji amin ni jonka miɗen joɗi yana laati saqoro saɗorom fa hande
noyi gaɗo ko keɗɗon cuuɗi to jotte
wallayi cuuɗi to jotte yaa koreji amin ni gaɗani min tendeje min juuɗi
nden on keɓa ba cuuɗi
keɓa ba cuuɗi hennoji wallayi ba ndiyam wari joni dow amin ndiyam samata
e en nani haalaji ɗiɗo kay fuu fa gasi fande on kettini yewtere meɗen ɗo enɗan yewtere batte joɗo kalen mo studio kala mo gonɗen e gadɗe nder gallude télébéri gam batte ƴewde caɗale ko tawa e le jonde ɓiɓɓe adamaɓe laatiɓe eggoyɓe eggoyɓe nokkuji muɗum en ko wari hoɗi ɗo en keɓidu konna ni goto e mabɓe laatiɗo holli en kañum o ko wari ɗo ni joɗa kina to koreji muɗum en eden andid no wodi wobbe latibe du se wari do enna gubbe warto wuroji mubbi gomnati kanyon won ko tefantobe kollagal tobe jotto naadu galde tobe jotto hinnobe du fawodam hono chadal ko ta ender majjum jottobe do kollaji mum enda warti e sadorma tawidu kono ko heddu konna heppata sadorma sedde kalay dum gol en dar lawol mudu joni oni hamma ali an woni belko nonni bellado hore e jile maada dum e haani gomnati wadna himbe be kanyon e wallitobe gomnati e hore
Allah ko gomnati haani wadande be ni woni neddo horem haani gomnati andana dum ginan fadden walliteede se awari nokku gomnati andama fu a hebata ballitaari kana an on an jamata balli mi yami wari minani du warbe dagu no gardum ni wonu nani gomnati na wallita dum e wallitobe gomnati na ballita dum o projeji na gonna ballita dum se an on a andini mo tawda on kamdu herawal lawol fa hebo lawol no balli reda amma so awari a hollay horema fu anan ayi atake ko jamiram mi be dum don yamirore nani waralbe ben nonni afami to ko gomnati hani wallitirde be nonni nokkore to be jodoto be ngala nyamri be ngala nokko to be jodi be ngala nonni mo wala do jodi do wala do sora rafi sordudu na wonibe to dum fu se neddo andanama fu se wonno wuri tawte heba balla majju o ko bawmi beydude do hala mabbe non
amma joni ko de gondo ariya gomnati no wallita hono mabbe be jogina awal ariya
wallahi mido yi'a amma ko ngi'a mi dum na famdi o amma nanantiji yimbe wi'a na bi'a nani wonbe na ballite wonbe der ko nani kollaade gada wuroje nani egga hodabe gomnati
hono gubal bari ko jottina nokkure
wadugo gado alhali nani gumpal warde group warde ben don na jaarane ballitaare amma bandiraabe amin wombe der wuro na jodi to kureji mubboy wallahi ngalana kebadum ko sabe ko ngalana kebadum du woni nani njahay to windete ton njahay no et gomnati andanay boni ankay o dum bimi jon kambe dum mi do yottina yamiroram e mabbe sini Allah wadi be nani be kaani yaade holloyde ko e mabbe be kala to be ngoni be kala no be jodori be jidi ballitede far nyamri e fardo jode e fardo sorete
inshallah
o rafi majjum na woni be wallahi Allah inshallah se wari andana ka fu hepta andanede
o to joni o fa hande sene ndari hono kambe himbe e goybe no garno kodo do enna be enna den warde hande no wodi fu jodi be do enna fa hebi haaji men hunti soji wuroji mo enna amata dum kay
wallahi rawtani je godom dum don wadino gomnati horen watti jungo wallitiri dagu non e dagu ben e bandira e mubboy ardini be yaari gure mubboy domi be fa hakkilo wali ngo warti e mabbe ko jonkay itti jungo e mabbe amma hadata itta jungo e mabbe takiti hatta wakkati warde wakkati fu na yana juurowobe na jewano jonde mabbe wontiri o dum don wadi ya o
to Abdoulaye Sita wari e mada ga ankay aduru ala andani durngol andi ladde to jon hande de endan e jile mada dum gomnati hani wadande himbeje ferebe no kuje mudum be yude wambe joodi le kollongal gomnati warde wambe joodi to koreji mu en
imbe be gomnanto wonna walla hono imbe dogoy be ngaddi groupe laati hono wuro mango go kay dogoy warde gomnanto tabboto go jippina be le kollongal halana projet be ngara be binde be keba ko be ngaddana do hono droobe wadoybe gotel dogoy dilli be kauta be ngarata kawra nokku goto be kay ngalana ji afus be kay ngala na ji amballitaare njaata ji oya to gomnante mbi wallahi kamen dogi warde ga kamen na chankiti ga gomnante jamata be yalla toy udon toy ngardo afaame de imbe fu dogoy hono siire fu dogoy wari an groupe be ngari fu gomnante na hawra e mabbe wallita be du faawoda yara imbe projet wadana be ndiyam yara imbe projet jam hande ndara gada wuro tilaberi do wuro nani na lettigal do joni Allah ton gomnante yarani be ndiyam yarani be nema wakkato fu wuro nan na faro sa koyre to gomnante yarani be nema yarani be ndiyam fu wadani be homma durobe gandi be le ladde badiyan kobe gandi be na ndura na gandi kamen kay jawdum seto amato riwi arayel mudum e cuko mudum wari jomminake gada sire gomnante anda yalla na tampina tampa anda yalla o doguna dogay minen andi yo dogu zam minen be kalanta minen do samin jeyi min bi be ngare faaje on kal zam akana bi adama ardinan do fangara kolla dum bi a odo dogoido den natay halama hinne kay wadata fa be jaba
dano latif association dum woni pelle non endan kan darnaade himbe fudu kono durobe gawi jonda gajel sudu baba joni e jile maado nenne onon be on gadi golle mo danonin
minen wallahi der suudu gaajel suudu baba hunde fuddo men gadana durobe hunde fuko gomnante rowani rowani wittine de na wodi projet bi'etedi CICR projet on wi men eske na wodi leydi canton anzur mo hebaay neema min bi na wodi durobe kebaay be mi min gada liste min gadi liste on men gaddi
bindu inde mabbe
fu min bindi inde mabbe fu min jaari ga bellajo ga pullo ga kaado ga wala mo min acci minen ka fu min jaari neema on du yahi mo e mabbe fu hebi baka mudu be beli be nani beldum du sanna be bi hono dum en sana wadana dum en fu kamena jidi dum wakkato fu wodi rawani dobu wari min pilake CICR hokki min dobu dobu kondu min noddi durobe ngari choodi ko fu godudo be el mudum fu e nyamnoy ba nyande ni dobu ko CICR hokki min noddi durobe ngari choodi minen ka dum woni dum ngadana durobe projet be mbullita lelle CICR na wallita men pedel kana wallita men fu be ngada ko kari am durobe de amma hejata say gomnante watta jungo say ndara kan woni gomnante kan woni durowo talkaabe
joni e jile man den on warobe joodo to koreji mu en wara joodo fer mu dum tela on enda benne ay e mino ma dum sabe ko be ngadno
be nya joni hono ko jiida nya ndogo ngara joodo to sakira e mudum en to koreji mudum en be nya jon hono imbe ladde ka da ande no mbay neddo ladde ka yitata nokku fu waana hono balunde dowda dum gattuda e lumo neddo mo ande sakikem on ni dogata wara joodo to mudum seni neddo mo ande wari joodade to mu on se hitarem na firti nata on ya wada dum on ya halano imbe a wallahi neddo moyni jo dogoy warde warina joodi to am on du say ay halade jonka e mo joodi to
inshallah non no min jettima sanu abdullahi sita non ni wontiri sabu hunno ko lati sadama o enda na jeewa wuro fu joni o faati arwa holde ane dimo on ko tawato ma sabu a debbo a ina suudal andi du ko nan tampir ko rewbi yeto debbo dogoydo jo dogi sukaabe wari joodi kase wuro goddo noyno
dogudo no wondi sukaabe mudum wari joodi to goddo say ni tampiri amma kam du say ummo daro hande de awari der tire mawne andu ta joodani ndara mo tawda degom anda no tawirda neddo ondu hande de awari sireji nata der sirita won hore maada a wadata gollal fu a joodi ni de anati der sire a heban sedda maada ngara on beedita nino ha leedi amin ko min ji projeji di wallahi di to ngada ko kari sanne amma kam tan hejata goddo wadanta mo hunde ko hejante no jidda say andu ummo da ndara sembe maada na hemaada beedita andu o dum do
no wor ko mon balle rewbe on rewbe banda modon bendo
wallahi min ballitirabe ni woni handen neddo se wadi joodade gollal degomde ayi a tawi baade goddo goddo na yidi lonnana dum goddo na yidi laybana dum de a lonnani o handen sembe maada non wala semtende fu o yobete dum don beedari non ko min ji madalla heban ko nyamda gollani neddo no ittanima hottugima sedda maada dum no wandani ma albarka sanne amma ngara ni joododa dogi warde to goddo an he suka maada noyno tampiri ni o beedan non en kay amma se ara filo heban sedda maada neddo on du yo wallitirde dum don jimi den kalana re saraay gollal jungo maada ngada dum kam du yo beedan to neddo joodi fu hande nde kay dum don natot
gomnati ne haramudo dum en jiida haano wala rewbe
gomnati ko wadanta rewbe ni wallita be na ton wallita bo amma say ni wada non da beeda ko en gomnati ton wallita be sanne zam ko jimi de leedi amin ko wonna wada wakkati yaada wakkati fu projeji din na pilo idi cewra rafi cellal be ngada nabbe hunde fu del hande nde wallahi gomnati ton wada say ni beeda ni zam har wuro amin projeji din na ton ko heewi wallahi o
desa woni wuro ton
desa yonder sire desa ton en ba zami be ko heewi do bellaabe e haabe ko wori harton en na heewi sanne be ton ballite du sayni goddo ani hejanta ne don no do yidi amma no to wada ko kari mudum sayni beeda
to madalla fawar jono ketni yewtere amin hono ko min gomi ngaddo filla ko darto laabi ko haani hoje gabbatte alle walu tudde himbe dillowebe wuroji mudum en be mbiyeten ferebe na e goybe nokkuje mudum en ngari kodi e nokkuje godde gabbatte hono rafi ndena kanyi rafi hakkilu fukkin ko tawa ele nokkuje mabbe den endam sabu kenya me halde laamido godle wuro telebedo o wi kanko andana jaguru gondo do enda le riwa be nenne ne kadu kanko do hantaino anduno hande de sal neddo joyi leedi jaguru dal neddo joyi leedi godon fereeri wari joyi telebedi kanko do konna woni dartodo gam batte alle dum heba ballaga wade nenne ne kay seni taama kambe enda ko mabbe paama yal neddo won don wana ka woni jokka halaka ka hantaina belko
gacce on wanana e gardo gardo ko andanaaka
ayo na mo jippati on na laamugo
jonkay gacce den no heddi fu laamu kay na joodi e laamu saynde saynde dilluda jaada to to mudum ko andina ko andane a faami fulbe bi tinitaare na uri yurmin kinare sa ummanake hore ma filake balla fay o balla dagu no garduda to sakike maado wiide onani yo sakike maado on sakike maadu na wodi mo kawtud on sakike kan won laamu laamu yo sakike yimbe funon seni awari fulbe bi ana seni wuri andaka fayse maayi woyataake na haani laamu andane ke awari to ngonda to sakike am ndel no wadi ko njaada to sakike maado walla mi wari mi anda goto mi anda to njahami so wana to sakike am seni ayi laamu jamete moy won noy won indema to jiwoida se indema naati se balla wari fu ando a heba o sa anda fu jama sakike mam mo tawda don on kamdo ardete wana yaan haalo e haalo hunduko wiido o mi do wodi peroydo warde to am hakkilo ummingo iwo itto yidum wuro mudum waddude wuro am ha a ardinan dum koyngal ma koyngal mudum fa njaa to horebe wallitobe ben hokka inde mudum winde se windama se Allah watti gedam e ko sen yedete yedete dum fu haban amma se indema wala don lattaako nin ko kombaw mi holludo be nonni
sakike men en faati o haali o wi haanaade joomum kay hor mo joodo kolra juude hettino fa ballaga war
ayyo haana joomum joodo nani bilondire juude koyde wiide fa balla wara daguno faati wiire naane joomna haani tinnito kamdu heba ko wa gilla sakikiraabe amin ben jiwo jagur warde hande lebbi sappo e tatini mbi'eten dem warde haane gilla kambe iniraabe sukaabe gilla kambe babira e sukaabe wala fu joodi do wiide na doomi fa laamu waddana dum a faami amma joni ko
o sembeji mabbe
rafi andal hewtinibe ke neddo no ummo yaade hokkoyde inde mudum laamu heba balla be andana dum amma joni ko lamdo wadi be kebi be paami se Allah jabi fayse be anda nokku on se be jami ka mindum jamana burdo kam andude mi ardobe yaade be keba windede selam do watti gede mabbe e ko yedete dum fube keba insha Allah
to joni en gardo fila winda be du gan en gan en kaldo fila wombe do jipani sakira mu en be winda ka be galana ballite har laamu kanye projeti wobbe no don windama no wallite to ben don ne noy woni jonde hakkuno mo don wontiri noy ngoru e
wallahi winda be nake o moccereji din e be winda ka nake mo jori din hakkune amin e mabbe basi fu wala do neddo fu na jodori ndima ko mudno jodori neddaago mud sabu eden andi haalobe ka kaltem ka e sini awari atawi sakike maada neddo fu na andi tagu bandu na hersa gacce ummo hakkune mudum e sakike mudum dum dum na hersini min jiyai dum du bay gotel no be ngard no be tawri mi mido jodori non non be jodori be gaccata ko mi gaccata ko be sayni moccere sa be day moccere fu abonnata moccere o dum won hakkunde am
to Abdoulaye mi yar haro seeda hakkunde warbe jodibe to sakira mu embe e sakira be jippani be e gomnanti moy e mabbe jokkay wodi gacce don ko laati be gondo be galabe ballite hunde fu
embeje dogoybe fa ngari jodi der leydi Tillaberi be projet andane be ka projet na wallita dum e projet andana de do hanana seni a dogoyi a iwoyi commune maada hanana njottoda commune o ya mbi'a anya awari to enen du ada andi handende imbe ladde ngarata wadde dum se a dogoyi awari a hebata wiide an a ya mbi'a gomnante awari kam kayo gando ton ni jodo sena wodi sakikem yotto sakikem wi'aluma yeyi to gomnante a mi yahay de sakike on na wodi lawol ardo dum ya hollo dum wi'a dum dar o dogu wadde wodi fa an jaruda neddo goto to ko gomnante dogoy warde a yara imbe sappo imbe laso imbe njo gomnante ka wallatana ko du
neddo goto ka hebata na
neddo goto ka hebata de amma sa yari on sa groupe sa yari imbe sappo laso woronja dum ka gomnante o andan ko wadani be
denne jokay gacce wonana e dow bernado an ka
gacce on wonana dow bernado on du wumtinay be be nja de neddo gotel wari weranima wawa ardat neddo goto jaara to gomnante de se be ngadi groupe be ngari fu ardotobe a hollan gomnante ko be ngol
hon jonda on haalni jonda haala leedi anzurdi wobbe mabbe wuroji mum ina dilla war jodo sey gomnati hawjo bendo
ayyo
hon se wa naade le benna
se neddo naati le ben fu hawjeta senata le mabbe du fu gomnante hawjota ko dum kam tanka de amma senati le ben en fu yo hawjeta
den ne jong o e jiile maada hedu haani wada yala be kollewe gomnati on non na yalbe naato e himbe to kambe kebe no baldira
kambe du seni be ji le groupe on be naato le groupe on zam ya kana lana ngota wardi he modo lana ngota kan ka adoita goto ka accha goto on fu on dogoybe wardi ndello se on fu on dogoybe wardi naato be ne se naato be ne se gomnante wari darake na projet wari darake fu dole windata be accha and
noy wawi waɗede ko himɓe heeɓa hakkille mumen pokko ele leydi
hunde fuu hana waɗede sewana gomnanto ummo daro he sembe muɗum zama ɗa andi imɓe annasara wiyata sensibilisation imɓe hande manquede sensibilisation no hemo muɗum e imɓe koyemen galana pirto koyemen galana pirte zam sani gomnanto ummaki hande naati nder gureji waɗi formé comité imɓe sawara na jaaha na wuro he wuro wara he wuro he wuro na mbiya he jooɗoɗe jaam hunde nde jiiɗon nde Allah waddinde na pukkina hakkilloji maɓɓe ɓe potan ɓe jooɗo nde sani ɓe gala iɓe ponne gomnante na haala e pote jooɗo wakkati fuu hakkunde maɓɓe na woodi gaja gaja hakkunde maɓɓe ɓe potata toon de ɗum gomnante hani ummo dara
maje ɗum woni ko jiiɗan ka
min kay ɗum woni ko jiimi
to waɗi sani to Fati anne no mbiɗa joni himɓe ɓe hono en mbi'i yala toye gacci o heedi ɓe kay gari no wallite ɓeydu gari wala no ballite to ɓe gala no wallite ɓe toye gacci o heedi ɓe maɓɓe kamɓe warɓe maɓɓe ɗum wonnaɓe ɓe mbeerono ɓena gomnati ni hani ƴeewno watta
gomnati ono gacci mu wala he muɗum sayde andani neɗɗo on gomnati wawa andande ɓe sayde ɓe jeehi to gomnati ko jiimi ɗum noon ni seni ɓe gari to ɓe joom suudu maɓɓe ɓen kam wawi yaraɓe to gomnati zam yoga woɓɓe anda lay yogo woɓɓe ne mbawi gara jooɗo laddaku kay sayni muñal neɗɗo
wawaɗogoyno kula kula
o suusa yaaha holla hoore muɗum ɗum ɗon nattoon himɓe ɓen ko heewi ndelle sa a waɗi joom suudu maɗa on hani ardoma yaare to gomnati kamɓe nani na on jii yogo woɓɓe na toon kawridoran hannden on fuu on gotel ɗon doguɓe warde gaɗon groupe moɗon jehon to gomnati o gomnanti gacce wala he muɗum harton en ɗum andanaki kay wala gacce sa andani ɗum dusi Allah jaaɓi waɗan bawɗe muɗum seni gomnanti wari jippinima no kuure maɗa na waɗa bawɗe muɗum andu a filoyoto ko gaɗɗa nde wara ƴamama haɗatake gomnanti kayna jippini on nokkure muɗum na wadda balla ka muɗum ndello onon du hannden ko heeri ɗum onon gaɗanta ɗum hoore gomnanti wawana himɓe fuu gomnanti na waɗi bawɗe muɗum amma wawa hooƴa himɓe fuu waɗa bawɗe mu madalla ɗum ɗon wala toon sa ey ɗum ɓeydita ɗum maɗa o ɗum ɗon jiimi min ka
rewɓe ɓe enɗan tawaɓe jippinaɓe to nokku gomnati jippi to himɓeji ɓe fuu kamɓe rewɓe joɗɗima woni caɗade koɓe ko jiirɗa hitere maɗa koɓe gaɗiɓe keɓa
wallay
fuu rewɓe ɓeynoɓe ko nandi e muɗum yo hoɓe loftoroɓe ko nandi e mum
o ko jiimi ni har likitare toon kay sayni muñal kam gam ndegom ko woni he likitare ndegom seni neɗɗo ladde ɓe jii alhaali neɗɗo ladde noon o wari likitare ndegom o sani lawtaki ɗum ɗon hen ɗum ɗon kam yiiɗo ɗum hitera ɓe sani lawtaki a yiya ndegom himɓe siire noon ne neɗɗo on wari satum on yo sanete amma himɓe ladde ɓe en ndegom ɓe nandintake hunde fuu ɗum ɗon ɗum waɗaki noon tagaɗo fuu yo gotel hannden o ɗum ɗon du natton natton waɗa bawɗe muɗum ba amma lo yoga lectoraji goɗɗum loctoroji goɗɗum saɗirma ɗum ɗon natton neɗɗo on wawa heeɓi satum on zam balɗe ñande ni min ɗo liktara ga en mi fotti ko neɗɗo ladde noon o wari o heeɓa ñande nden yimo mba wonde nden himɓe dillo e nder refusé ɓe goni o heeɓa ñande nden na ko jangore mum ko o warti koyni ɓe cana o ñande nden ɗum ɗon waɗaki
na walla ne wawa muñirde
no wawa muñirde ba seɗɗa
to de ɗume woni ko ɗon nde jamirta har ɗo
komi yamirta ni hande nde neɗɗo fuu yo gotel so on yii neɗɗo ladde he neɗɗo siiro fuu yo gotel yimɓe fuu yo gotel no poti nden aɗa yiya neɗɗo on alhaali makko imo tunni na an kay ni anandina e hunde fuu ɗum ɗon waɗaki seni aɗa andi Allah kay neɗɗo fuu yo gotel na wawi du jiya o en na walla makko na toon tampina o sanne na wawi ba gatta o cawra o fa hilgo makko fukkojina haalani o haalaji lobbi na waɗanan o dama amma a sana e kay yo ba ɓeydanan o koyni na wawi ɓerde makko ɓawla jango ɗu o ba o warta koyne ɗu oya kam jooɗoto yama ɗum ɗon ɗum waɗaki sayi gomnanti waɗan ɗum ɗon ɗu hakkillo sanne
hon tindinigol himɓe pirtol koye to madalla Hadidia min gartan ɗo maɗɗo hande nde endan ɗum woni sakkulla ko tawrɗan ko aɗa jooɗi telebiri hande ɗum woni sakkulla maɗa gaɗa toon
min boppi mawɓe amen ne jooɗi toon ɗen min boppi dayɓe gootum min bandi en ne jahana garta he maɓɓe ba keega woni keega yeyrajo gom o noddi kan o wi kam i ƴogoy ka ndiyam makko rufa riiwa o warti
ɓe jogi
koɓe jarta ndiyam koɓe jarta e ƴogiroyta koye maɓɓe ɓe gara ɓe jara ndiyam ɗan rufama o riwama ɓe jogi malfe maɓɓe ɓe dari ɓe mbi seyni ɓe dilla kokkitaɓe no kuure maɓɓe wakkati fo nini wonno eɓe mbiya ɓe jiiɗi inniraɓe amen e babiraɓe amen itte le guite maɓɓe toon taɓe mursina ɓo yonkiji mum
Abdoulaye Sidy ne woni ko jiɗɗa ɓeydano
nawaɗi ko jiɗmi ɓeyd
to seɗɗa kala e minti goto
min ko ɓeydanmi ni ko gonɗon ɓeydani gomnante ummo daro hunde nde jiiɗa nde seni gomnante ummake nde darake seni ɓe itti hono jiɗalla yonki ley mayre na suusi tawa hakkillo warta fukkingo warta hono association oji ɗi joni hono association oji ɗi kalantake hunde ko waɗata ɓe ummoto tan ɓe naata ɓe jaaɓe gaɗa ko maɓɓe kaldan association oji ɗi ɓe gaɗa ɗi man be kawrundora he majji hunde fu ko wadete be nodda be chaawara be seni be chaawara be seni ibe njaay be ngada sensibilisation de man hakkunde wuro do wuro se Allah wartiran jam de amma seni acciama fu faahan yo beydan nino
non ni anka to maado non ni to madal hama belko noy
wallahi ko beydan min woni no wiete daguno Abdoulaye Sita wirini en sensibilisation kan woni dagu alhali pirtol koy seni be laamu takorake are yimbe meden be andi be woni yene ardibe associationji 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 din na kewi gajel na don aren na don e laamu e gomnati hani tak ada ardibe associationji ben takka e mudum wadonoabe sensibilisation
sa firto ko yimbe
firto ko yimbe pirtol ko yimbe goldu seni be njari be andi ben wallahi hakkilo na mbalo dani be ndaroto be kettino ko be gomnanti aadi wiidebe anni wiidebe kambe du se be jeyi be takoro jorube ben e ko nandi e mudum be jewtida e mabbe bendu noddan talka e mubbo chaawira amma soni e
landaka janabe
be andaka bolbe ummake jeyi le wuro walla be kolataako
nonno joni ne jota kero yowtere meden de ba ko on fo kebe ko beedo sedda kala sey tanni elen Allah hewtine waro ko nanton kase yowtal honde do yowtere ne do wada kana gam batte hebude laabi mosola e do fi ko darto dillo wambe nokkuje mudu en Allah rafi hakkilo fukkingo noy watti ko lenyi di keba jodo wuroji mo to tawato jodo du ko nan nokkuje to feri wari jodi do e hore mudu sabu nokkuje gonda feri on gari nokkurne enda jonda ko himbe be ko mun chatdum ne chatdum sabu nyamdu sey sode sey ndiyan sode sey nokku hebe sey to walte hebe doggu dara majju fu pirtol ko etini mbi don tay wadama dun ko nan non do hor gomnati kanyu e pelle balloje dun woni associé di enda sey mi weni enen gonno jondani e bitta Fati Hamidu yodo desa wari wadne yewterde hawtade fa hande dun ko nan ni Hadija Hamidu kanka joyna Dar es Salaam leedi jagur doggoydo non doggide suka mudum e jon sudu mudum non ni fa hande dun ko Abdoulaye Sita goto e hawrindeji meden biyetedi gajal sudu baba wamba na wadda balla gamudum gabbatte Allah fiibe ko himbe tindinde dum do fi jonde jam enen tawdaade ko e Hamma Ali latir kande jippi naynaani hobbe jiwobe nokkuje godde ngarbe dana gabbatte tefude duwarde de enna min Soumana Amadou enen tawda Abdul Kader Chambiano do masiniji minen to assalamu alaikum Allah yottine kasenda nyalaande hono de